tuberanga tunakanya ndi muvubuka tali wabizimu siraba lwaki weralikirira mfungisa okukubudabuda tokenkulako mukwano omuzito sanyuna.